yakeen won walbata anaaf siqam yoo yaa waaqa irra dhufte nu won walbata nu dhargen waaqirra argenna aminnee waa qabden bokka nu dhargennu qilleessu dhargennu hori nu qabnu wayaa nu qabnu won walbata nu dhargen duutu abdi waaqati waaqin nuut kan won waa gammachiisa feen nuti is dhugoonfanne is iman irra qabaan akkum ilmaan abbootii ishee abdette iman irra qabaatte yettu.
Barsiis keen kaarraa kas akka abeeliin waaq dhugoonfate waaq gammachiise waan inni irra gammata habareen. Aminnee nu haadha garree akka inni imaa waaq irra qabaaf imaan suniifu ijjeesen. Obboleessi isaati ka garata qochaa hinaafa irra fuudhe ijjeese. Arrinneen duuniyaa kan kas innama birrii ka imaan waaqa qabuuf imaan suniif ijjeesanit jira.
Eegiyya maayessuun hawaan gurbatoo dhalatka maqaa isaa seettii jedhe. Maayessuun seettiinneen gurbaa argatee gurbaan sunneen maqaa isaa Enoosh jedhe. Maayee lubbuu abbeelli gan birrii innamaan waaq irra gore waaq dirit jeeffate. Amma maayyoo dhala'oot gurbaa Enoosh jedheen kan innamaan waaqit gargaree waaq abbootati gurgargare. Malsun aadamniin ganni isaa 235 qaba.